ngoja nini? Wewe mbona bado hujafanya uamuzi? Muda ulonao ndugu yangu sasa waisha. Fanya uamuzi leo, ujiunge na kundi lake Yesu, ili ataporudi atuchukue. Thank you.